man simu flight mode juu yako pressure kongo na kuja kuja kani kwako pressure safisha juu sipendi hizi fako
pressure unapenda kuchua inaenda ena wapi
pressure
unapenda kuchua nina hang around na nani wacha pressure 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 wacha wacha pressure pressure pressure
Nipo kujua, kuna venye ulisumbua Ulinipata na kasoro wa ukataka kuniumbua Hapo ndo mchanga ulianza kuingia kitumbua Ulidhani mini zuzu unataka kunizuzua Na shinda offline, twadhani sina bando Kona daily nikipanga wa unafuruga mipango Na bidi baby ndo anifunze kukuhandle Juwaga nkikuona na kukwepa kama scandal
Message unatuma na zipatanga Misko kibao na zionanga Nikienda choku na nifotanga Ey, pressure za nipanda
Simu flight mode juu yako
pressure
kongo na kuja kuja kani kwako
pressure
safisha juu sipendi hizi fako
pressure 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 pressure
unapenda kujua inaenda ena wapi
pressure
unapenda kujua mina hang around na nani wacha pressure 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 wacha wacha pressure 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 wacha wacha pressure
pressure pressure pressure ya nini Siuni ya mimi Na kudhamini All these little girls That have broken your heart Tafadhali please don't take it out on me
Kona man simu flight mode juu yako
Pressure
Kongo na kuja kuja kani kwako
Pressure
Safisha juu sipendi hizi fako
Pressure 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 Pressure
Unapenda kujua Inaenda ena wapi
Pressure
Unapenda kujua Mina hang around na nani Wacha pressure 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 Wacha wacha pressure 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 Wacha wacha pressure 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 Wacha wacha pressure Pressure Pressure
Pressure.